Hello. Good morning. So my name English Nyo. My name French Swahili na Luganda Katono. Njagala kugule bino bintu nasindise mapicha. Njagala ngula bino bintu kuva Dubai paka Uganda. Njagala mugambye price limeka nekubiteka ne kilo kilo kigenda kusasula meka neza mwezi zigenda kuba meka kuba singa mutwalira mgenda kusasula meka kali.